maamulka degmada Baydhabo ciidamada daraawishta Koonfur Galbeed ee roogo furmo ka wareejiyay bacyo iyo ku galaayeen roobka maadaama la gaari xilli roobaadka ciidankan iyo kusugnin banaanka magaalada bacyoomo oo lagu galo roobka dabeylle dhahantay iyo weebow sheegay maamulka degmada Baydhabo inay ka dhigri geliyaan ciidamada amniga sugan ee kusugnin banaanka magaalada si markaas uu sugan amniga maadaama bil barakeysan la kajar gudoomiye ku xigeenka amniga iyo arrimaha siyaasadda degmada Baydhabo Isaaq Maxamed Cali Teegab oo ku dhawahi wareejin baayo uu sheegay in garab suurin ciidanka sugow amaanka
amaanka intee uu baayalkii oo roob inuu ka wareejimo ciidamada daraawishta dawladda Koonfur Galbeed oo aragtay subaxayo abniga Koonfur Galbeed gaar ahaan degmada Baydhabo marka markii koowaad imaad la maad imaad saddexaad intan ku mahadnaqay ciidamada abniga gaabasha shal duugan ama shal saaran dadalka ijuudiga hamin in maalayo aan teegnin anay umudun tan aartay may buu ah nabad ka soonto ka ibaadaysato ka bari galo ha ka katto iyo aan teegn roobka dhawaha iniga dhawaha ka banaanka asirin yaa mar parlamenta yaa aan mahadnaqa may tahay ilaahay ajar hasiin kusii eed iyo aan mahadsantiin waajibka guuteen haddii aan aan degmadan Baydhabo iyana ciidamadaasi may la garab teegna wal Allah walaali baahidu aamis un awoodni yaa la garab sirin wariye walbaranga garab yaa may baah juudi angiliini geekana maadaama roobkii bilaawadi haddana maanka daaqahayna baayaalkii oo roobka iyo roobka ugal lahaa eedeed aan mahadsaniin ciidamadaas dhammaantiyo ilaahay ajarha kusii yeelanna tan kale ma ilaahay kuqotoyaan erdi ma ilaahay arday inti soonkan anti yaro dhamman ilaahay inay ka dhamaayo sanigada iyo arday ilaahay inay ka dhamaayo ajarsheena ilaahay nasi eedeed aan mahadsaniin ciidamada Koonfur Galbeed gaalo shalduun salaamu calaykum wa rahmatullaahi
ciidanka ammaanka Koonfur Galbeed Soomaaliya ayaa ka sugan banaanka magaalada si uu sugan amniga bulshada Baydhabo ee tuman ka dambe bilo barakeysan Ramadaanka jara saasaata uu hun diyaar garoobay maalmo ciidda